Vipi, wana vipi, kiwanja kepe, vipi, mama vipi, wana vipi, kiwanja kepe, kwani vipi, vumbi langu lote, mtanifuta ijuma, ah, yasho langu lote, mtanifuta ijuma.
Bado tunakiwakisha, shapiga kazi wiki nzima, mkwanja upwa kumwagika. Tenga lenga leo ni Ijumaa, agiza chochote kile unachotaka, chochote kitachokufaa. Hakuna maneno maneno, si sote hapa tumetoka faa. Tafuta mkwanja ukitumia pesa, mwenye utaona raa. Tukitoka hapa tunatoka kundi zima, shutdown, niggas tushazima. Real life shindo maisha, hapa kuna anaigiza. Kula nenepe, kama taka kunyole wewe, Friday end of vacation. Moja nikitume location, sinza tabata masaki msasani uswazi to Paris. Yani ni party after party za deki, sitaki kubaki nyumbani.
Yeah, whoa, hela zangu sote nitatumia Ijumaa. Yeah, ah, mama vipi, wana vipi, kiwanja kepe, vipi, mama vipi, wana vipi, kiwanja kepe, kwani vipi.
Moja mpia inakuja na kata. Anyway, ngoja tusubiri Ijumaa. Tena tani kuta na mikwanja hasa. Takula bia bar to bar. Na lazima nipate mtoto wako kupiga kwa style yoyote. Tutajua tumbele safari. Tutajua lazima ni okote.
Niko na pesta, kwa nini ni okope? Cheke machupa kibao, tutoka wote. Pesa na ungea, kwa nini si okope? Cheke mi wako, baba mso dope.
Sio kwamba sipendi kuspendi, pesa yangu na spend weekendi. Sio kwamba sipendi kuspendi, pesa yangu na spend weekendi.
Yeah. Wow, hela zangu nitatumia Ijumaa. Yeah, ah, mama vipi, wana vipi, kiwanja kepe, vipi, mama vipi, wana vipi, kiwanja kepe, kwani vipi, vumbi langu.